Na kwenye giza, wendo wangu mwanga, ndo ujue, ndo ujue. We ukishiba, misipata ginja, utambue, utambue. Sitajibia wendo nani lewe shaga, lewe shaga. Give you everything, my everything. Na ukitaka gari, nyumba, vyote. I give you everything, my everything. Mara shafoli ila. La 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 with you. Mara shafoli ila. Shida, abaki mwenyewe. Talia lia, sitaweza dia. Kila day tupige mapicha, nikuposti, nikuposti. Wajue bado tupote, sikuachi, sikuachi. Iwachome wenye vijiba, wamelosi, wamelosi. Wali hapa tutaachana, kiko wapi leo. Sitajibia. Give you everything, my everything. Na ukitaka gari, nyumba, vyote. I give you everything, my everything. Mara shafoli.